Ukuthi kuwayikho impatho wena bengikuphathisa okweqanda ngenza show ngiyakufudumeza uma kubanda kodwa manje ngiselendaba noma ungavaya noma ungavaya vele ungiqhathile nonondaba manje ngindaba ukuthi bengikuthanda wena ukudlala kodwa nami ngangisuke yini ngishela kamadlala laba bantu abanathando banesikhathi sokudlala yingakho namhlanje thatha ikhwama zakhe
yazisengama nudede ayi kunokuthi nje ngikuncenge Ayi suka man gete Uthando lwakho ncane vele Ayi yazi sengaman udede Ayi kunokuthi nje ngikuncenge Ayi Ayi suka man gete Ayi Uthando lwakho ncane vele Ayi yazi sengaman udede
Sengaman udede empilweni yami uphuma uphele Izinto zenzayo wena zingiqhaza nesikhwele Mina kade ngabona ukuthi wena nathando bengibona ngezinto encane ukuthi kuwayikho impatho wena bengikuphathisa okweqanda ngenza show ngiyakufudumeza uma kubanda kodwa manje ngiselendaba noma ungavaya vele ungiqhathile nonondaba manje ngindaba ukuthi bengikuthanda wena ukudlala kodwa nami ngangisuke yini ngishela kamadlala laba bantu abanathando banesikhathi sokudlala yingakho namhlanje thatha ikhwama zakhe
yazi sengaman udede ayi kunokuthi nje ngikuncenge ayi suka man gede uthando lwakho ncane vele ayi yazi sengaman udede ayi kunokuthi nje ngikuncenge ayi suka man gede Uthando lwakho ncane vele Ayi yazi sengaman udede Ayi kunokuthi nje ngikuncenge Ayi suka man gede Uthando lwakho ncane vele Ayi yazi sengaman udede Ayi kunokuthi nje ngikuncenge Ayi suka man gede Ayi Uthando lwakho ncane vele Ayi yazi sengaman udede Ayi